tulaba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakola bukukulu ne batandika okukusekerera oba okukugeyengula temulina kkiriza nti abalabe b'omuntu tebabawala nnyo olaba ne Yesu be yayagala bamutunda bako kumukomerera leero kutuka wetuuse Mukama Katonda nzize kusimba bawagizi bange Mukama botaddewo kumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe so nga tebabimanya ebizibu byaffe omuleedi bwalekawo omulwadde Musamaliya yamba
Be survivor simala kagenda
Mukama Katonda anampolereza kusinga omusango Sibeke bichweteke bafulise nsuri kambu Bari walwe wakaba Bari walwe walajana Bienda bimbira bie Fesige Katonda Talikule kango kaba Takusakerera, takuke yengula Hana baba ntuba menya nye mitima Fesige Katonda Be survivor, simbala kagenda
Betala, betala,